Hiyo list nitapatiwa. Sisi tuhakikisha for the first year na ile ambayo inafuata, ile biashara utaanzisha tuna waive all business permits. Business permits, licenses, hakuna kunyanyaswa na kanjo sasa ile umeingia kwa hii system. Tumeelewana? Inaweza hezi. Ya pili, si mnajua tunajenga masoko mtaani. Zile soko ambazo tunajenga na tunaenda kuzikamilisha pamoja na rais wetu, tutahakikisha ile biashara ambayo uko nayo that you also considered katika zile spaces kutoka zile ward ambazo umetoka, ili mpate nafasi na mahali ya kufanya biashara yenu. Mimi ningependa tu kumalizia by kuambia vijana wangu, ile kidogo umepatiwa ambayo ni mingi, ichunge kabisa. Hiyo ni mbegu ambayo itazaa. Do not despise humble beginnings. Na usiwache mtu yote ya kudharau. Ukifungua, you know, unaweza buy machine ya saloon, unaweza buy ile dryer, unaweza buy bell pale Geekos camera. Sino hiyo? Kuna hawezi kosa kitu ya kudunayo. But we'll make sure we support you in the work that you're doing. Mungu awabariki, asanteni.